What up?
Mainga maza nyenjeri meta sinzaita beka namusaji yenarira yo kwarika nasigara jenyine ngabahonandira
abaza baguzaba tajyo bitaba mwana mwizangu mana sinzo kubagana niwumve story zama niga yo kwirigara niba gukunda kundusha niba gushaka kundusha
My love, and I'm some more. Not a mayor, not a queen, shopper. Not a queen, I'm a movie making. They bad, I know. Again, I'm a good friend, I'm a son, I know. My life, I'm a good son, the fool.
I'm a good kid, I'm a son, the fool.
I'm mama, we. I'm mama, we. Zabu sanga, he. Maze mutake moru hame.
I'm mama, we. I'm mama, we. Nakusiganga jahe nina bikoli mani mani
yama inga maza nyenjeri meta sinza ita namu sajie narira yo kwarika nasigara jenjine ngabaho nanzira
abaza baguzaba tajyo bitaba mwana mwizangu mana sinzo kubagana niwumve story zama niga yo kwirigara niba gukunda kundusha niba gushaka kundusha nawe ndabona nka moreta kuri bote na fashion ubashira down nawe ubikora nkanje ndenze mesi ndenze ya man ote nga yolo wangize kamera man
ay mama we ay mama we zagusanga he maze mutake muruhame
ay mama we ay mama we nakusiganga jahe nina bikoli mani mani
yama inga maza nyonjeri meta sinzaita ramu sajie narira yo kwarika nasigara jenyine ngabaho nanzira
abaza baguzaba tajyo bitaba mwana mwizangu mana sinzo kubagana niwumve story zama niga yo kwirigara niba gukunda kundusha niba gushaka kundusha